Ndabyo bulungi bo Nsene abalamu Singa gwe tobadde nange nandira zewa Ondeze okuva obuto Tondese kumirwa tosi Wendaba tonzije nange neewuunya nnyo Mbera bompadde abaana abalungi Ompadde oluyimba olupya Onkumye n'entalo zirwanye Obulamu obujjuza essanyu Njagala nkwebaze leero Kubanga byonkoledde bingi nnyo Njagala nkwebaze leero Kubanga byonkoledde bingi nnyo Nali nga sikatidde Kansozi pangu zina linengera Nae mukama ya yamba Yansi jamu chuovu wasi Nandago mkwano mji oguta lujeka Mera wampado mubezo mbunji Ampade chisa chingase Mera wampade mkwane mirunji Jengazi Jagala kwebaze leero Kubanga byonkoledde bingi nnyo Jagala kwebaze leero Kubanga byonkoledde bingi nnyo Hey
Sima
Etasime bulajiwa Kwebaze Mbala byonkoledde Sibimalayo
Sima
Sisima
Sima
Sima